radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
bo fo fe studio tamani kedno o do sa alal bar sappo idle wuro decembre jana yemde sokki do studio tamani do miden taway le maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du moro e gal kanko noddete salimi joro wonto ogi jamde to se grabon competitive de yurko yurko an yahatan heba sembe leleti malindi nokkule be fuddi do tida alla jana gondi e matede ko hewe yimbe la be ke kolliti wiide wajib tan gadan yurko yurko no leedi ndi worri nyalawma hande no kabarno audiji kesi di ngorri wattu jono idum wonde e yaltinede golleji goddi kase ko nayri bangal remde bambadi fa yottu tigaje kanya e ngebbe ko woni fa na mudu fa yottu yalawno jamarde wo hani wo yottu no wattu wonti e waylitirade bami micro jamen di min jiltini wattu jono min jottiki robel njohobe wakkatiji fuddi lamburuji di so tama aranda yo faabade debbo jibin do wattu jono holitindi witti dalaji kewdi an gondi e matede le hen sikrab di wonono sembe kabaruji di min jogi non do betande di bismillah modon e hedade yurku yurku an yahatan heba sembe leleedi malindi wattu jono nokkule do nadda fu amatan dido golleji no worri jamarde ka ko heewi mudon holliti wiide wajib tan sina waddi do golleji dunke ande du kolletiwi no leedi malindi worri nyalawma hande dido golleji waawa yarde caggal no do non yurku yurku o worri no wattu jono lamaro wonde yeltinde do hen hit dum woni yontere hibbere faabde lon be kane gurlirde golleji dabareji du pied do hen habude yurku yurku leleedi malindi fa kebe famtar kedde usman nyali boule mumin
Dunke ande kolliti wiide yurku yurku yo nawtarade hakkilo neddo yalla ana waawa heɓude nafa dow muɗum to mali ɗo e ɗum waɗe sanne yogaaɓe jettiraaki ɗum yalla ɗum hunde bonde
miɗo yiɗino heɓɓude compteur fe ɓooyey sinande ittumi kaalisi e nokkule kewɗe so keɓɓumi ɗum nde dartumi ɗum famiyande bo waɗa bak hono cl 5 joɓɓi min kambar mum gonga kay ne wootere mi yoɓɓi kaalisi yalla miɗo paasa yalla miɗo heɓa talki yokaaji law mi andi wiide kaalisi yaafinta ɗum ndeno mi ittan kaalisi ne wootere yalla miɗo heɓa ɗum no yaafi ana tiiɗi callen ɗum saabe hewɓe ana gaɗa ɗum yo minen jatti goni sababu
e wi sociologue en yogaaɓe fa ɗum timma le leydi meɗen ndi ana tiiɗi duuɓi kewɗi joni eɗum waɗe le leydi meɗen ndi laamu garɗo fuu ana waɗa ɗum keɗe ko Mamadou Diawara wi o sociologue
sababu majji anan keewi le leydi malindi oɗo mbawi taygitade wiide ɓooya golloɓe ana taɗano heɓude jondi maɓɓe iwde ko lebbi joyi fawarde lebbi jeego ndeno ɓe mbiyano ɓe ɓama seeɗa koɓe joɓata so ɓe keɓi jondi maɓɓe oɗo mbawi taykitade e rafi jukugol dow
mum fa yurko yurko haɓe kina himɓe dokke hakkillaji lobbi pammine torra ko ɗum wawi wadde ɗum wonno ko honjotoɓɓe kolliti wiide e wi maɓɓe laamu o jaati hani laatade misalu lobbo keɗe ko Mamadou Diawara wi
ana hani dabare joƴine yalla golloɓe laamu ana dokkata fo misali soko haalete walda e tagguji men ana tiiɗi pawen gikke men do wayltere dumun
farde muɗum heɓenede jogola mali temede milliard ŋaji mursata ley hitande fuu batte yurko yurkoji ɗum woni ko hollita ley tongganɗe kewɗe gaɗaɗe dow kabaru muɗum
sikiraɓe so gabbi dow bemalami ande ngal oɗo mbalini tirtol miijoji moɗo no noddimin to ɗiɗo numéro ji ɗi tawamin dow répondeur kalaw ko jiɗɗon capanɗe jettinayyi sappo e go sappo e go capanɗe jettinayyi sappo e ɗiɗi. Baale kumiɗe kabar haqqeji ɓiɓɓe adama en le leydi meɗen ndi koɓe mbiɓe gaɗa majere mabɓe nde keñen ɗo bamakoɗo ɓe keɓa wadde ɗum saabi de micciteɗen wiide laamu o wi foti majereji ɗi gaɗe bamakoɗo wattu joni ɓe mbiɓe jaɓana e sariyawol kesol ngol laamu o ɓami leydidi meɗen ndi ko laamu o sakki hono fati ɗiɗo majereji gaɗa ko ɗum ɓe mbi ɗum yatta e démocratie kañe nuɗe saria le leydi mali ndi fa keɓen famtan keɗɗen Ousmane Nyali Boudi
baale capanɗe joyi e go'o kuminiɗe daranade hakkeji ɓiɓɓe adama en kañ e baale himɓe toñaɓe ana anino wadde majere talatare nde ɓe bantini wadde nde majere ley communiqué goto ɓe kolliti ɓe jaltiti e nde majere saababe gouverneur bamako o hokkayɓe yamirore e wi maɓɓe nde dabare walda e démocratie kaku eɗum holla wiide himɓe mbawa hollitinde ko woni hakkillaji mum e wi hooreɓe ɓe himɓe kuminiɓe daranade hakkeji ɓiɓɓe adama en kañ e baale himɓe ɓe torraji keɓɓi ley tiɗallaji hitande 2012 ley saaha leydi meɗen ndi nde majere fanda muɗum yo hawri tinde bibbe leydi mali ndi fu yalla ana kollete metti mube e projet pamado mobe noddiri loi d'entente national tiagal dun to mottito imajere nde hebi wadede le o projet kolita wede himbe wonobe le rebellion be pati njuke ka kanata we njupay iyam gouverneur o hadi dum le watumo majereji kewdi ana anino wadede le galure bamako nde kanye le gelle mawde le leydi ndi aswere jabbende majere nde hirdube lami gaduno nde mangal pade en kayfitinobe
tamodo andi won kaaje tati gonde le rumde afrique nde do galasiji gondi en mawatede dum won hayre no dertene climat jaro burnde fu mawnude wonde nokku no dertete tanzanie kanye hayre wonde kasen wonde nokku no dertete do kenya fa yottu hayre no dertete rwanzeri le leedi rt congo wattu jonoli tamet dido galasiji sa dewi le temdre fu chapande jetti di kan gondi e tayde honno wattu wonde e waylitirade no non kanko no dertete eric naze o hollitiri wiide wakande mo wonno le kawrital ngal mi no dertete cop 24 dum tal no gayna e bal gondugal e wad nokku no dirte de kaccio viki le leedi Pologne Mohamedou Touré yi de makko ton kede ko mo sifido facci tan Ousmane Niali Bouli
le premier impact pour les producteurs
arande mudum e kabaru remobe e dum waye waddi fabe keba awdi moddunde e kewndi ko waye hejjude be sini golle mudum daranaama fa gasa golle de kumini daranaade awdiji ana baye moddininde fa heewa le wattude himbe kasindin e baye hokkude dum be ko kaaja ko waye hejjude dum be remobe ana baye hebude ko jidi nena dum ana holla wiide kebal ana waye beidade se tawa gawri se tawa bambari se tawa bayeri won awdiji kesi gondude e moddinede le hitande fu mbawdi lomtude awdiji arandeji di awdiji ana baye beedude kebal e de baye du wawdude e wattu ngodudo fayse yoro wodi in awdi yogaji ana baye heddade e de baye du renade e nyawuji kanye kude yedum golle jokkino wono nenno ana hani di awdiji jokkine moddinede fa remobe keba nawtarade di
sa semence pour que les producteurs puissent l'utiliser
sakira bon pami yedum kabar hono awdiji kesi gori le leedi ndi dido awdiji wattu jonaado wonde yaltinere fa jamarnde heba yalla hon hani famirno wattu wondi e waylitirade hono kalirmi il arande no hollitindi wid wattu jonaado andi won kaaje tati gonde le rumde afrique ne do galasiji gonna dun hayri no dirtende climat jaro le leedi tanzanie fa yotto wonde kasen wonde le nokku no dirtede kenya kanya hayre wonde rd congo nokku no dirtede rwanzeri fa keben famtade kedemo dum won kanko mamadou touré ko mo yide nokku no dirtede eric nanze o ko sifido hen do faccitan ousmane yalibou
il y a le mont Kilimanjaro
won hayre no dirtende Kilimanjaro de hayre kenya ndedu won ton e nokkuje fu bodde glace mawde ana gonno le mudum le bodde glace sa ndari hande le temeder e majje fu chapande jetti tayi dum an holla wiide le duubi garoji e de mbawi tayude fa laaba no wattu o wondi e wailtirade ni do e duubi chapande tati na duubi chapande nayi fa de bodde glace jiele de nokkuje kase ana tiidi gonga le runde afrique de bodde glace de darnde mudum ana fandi ko yete do kabaru de sar ndiyam ka wana non dum wori le kedde adnaaru ndu le nokkuji kewde de bodde glace an bay hokkude ndiyam ko mujji e ladde nafa du won e mudum do kabaru fina tawa le nokkuje yogaaji
so tama arande so bami fa suka jibinama le galle yodum kabaru lobbo non hollitinde wiide yimbe le hobe kany en gadda ton jenaariji san ko ka debbo wattu joni dum wonde e waylitiraa so bami fa lamburuuji di ngadi sabide ko heewi be do rewbe le fu ngaddana kudde kewde tinno mbiya do sina njobe so bami fa ko mudde en yottiki dum wodde wadude ti Allah jono kabaru finata wori le leedi medindi kanyeno gondal wori le leedi malindi fa kebe famtade ngare kede Ousmane Niali Boule mumin sende bu ko pewni on do hen
le lamur wana hokugol inde suko o woni ko himbe kuyanta yambere de buri huyenede kikideji wonno ko bosindirga gal watta de ini o e gidira mudum be kawritata mono fu wadda yobude mo ko hokkuno dum e wi o debbo goto ko be gatta dum ana hani
ima de mun yo wolde inna o so tawi wala bawde idum nafam min kay so won ko mi nabbi e lamur mi ro yidi
o gor goto holiti wida yambereji e rewbe be gatta ana wadda tidallaaji le diogal e be nyalmo e be gada ko buri dum hewde ci fa be njoba jomu ko watni nobe
sa men bu dum wala ta de sababu waddu de ti dala le galle suka be yoka be so be njoka ki dum be nyamlo lam do garangal bi ko jogi da ka
sans que se déranger o deb modo goto holiti wida himbe anakaani wartude tagoji di ngadanno arande sabi ko handen dun holiti wida ana tanni kede ko madam sidibe fatumata ginde holiti wida
dengo nene konyo yo fa undira kanyi kuyal alla billadi ka joni wana no den wolola ambe mi sonjia ka safne kuru flatima me foko nyaga sisa akera pembiya ya do koni femu do na kungola matnye
e wi honjo tobe yogabe di golleji anakaani hadede yalla yambereji lamburdi an ngartano wadiretno arande
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe.
sakirabe yalla ne le credoji to en puddiran nokono dirte da sharak idum le commune kusan le region kayo holitawe de gondi hebuton bundu mawdu wattu jono dudo bundu ko anni watte le hinan yafa emilioji jeegom cefa ndondi dido gal musaddaji le tem drefu chapande jena fedde ONG humide kabar ndiyam le credoji di se urude ngardan nokono dirte da bamba le region kawo holitawe de galleji ko yata temere jena kanyen gondi fa beton wattu jono galle fu hokkama to unaynay cefa fa jelon fabi hani fabi tiradi dum e jungo mudu ngabbe dido golle je fed nebbe dete union europeenne sekrab do carton bet hande do kabaruji mede di mi joti on sanne hedade hejo jamen ka fande kedde hedade honnandi ronno do e seeda yewtere meden de ana woti wassalam